Ukibatiwa pasi ushinde, kona ndani kaupinde, ili goma kasi kinde. Asa yeye,
gonga lubezi,
washaji bada,
wanangwa kubeti,
leonadi wakanga,
tinaga beti,
melisha chananga, tuluke kudance, dance, dance.
Chapa nungi
ukibatiwa pasi mshinde kona ndani ka upinde ili goma kasi kinde asale
gonga lubezi
washaji bada
wanangwa kubeti
leonadi wakanga
tinaga beti
melisha chananga tuluke kudance.